The breath I have is not mine. The life I live is not mine. But I belong to someone. I am made in Christ.
Dal mio pessimo bimbanco lo e painda io Gesù. Dal mio pessimo bimbanco lo e painda io Gesù. Sala langa io lingi ayai io Gesù. Sala langa io lingi. Vinanga plato ya maki na maboko ya moto ya zana kwiti na yebite. Eske na kokoma na destine nangai. Je m'offre à te main parce que my life is made in Christ. Loko la farine na maboko a boulanger Yesu.
My life is made in Christ.
Yango la mi pesi la yo. Na mi pesi mo bimba kolo. E painda yo Yesu. Na mi pesi mo bimba kolo. E painda yo Yesu. Sala nanga yo lingi ya ya. Naza made in Christ, n'est-ce pas? Je t'appartiens.
Yes,
la tondi ni babonzaka motema na mitanda vinanga vosenganga yango. Chwana yo ezala jamais erreur. Fule ya mama kasali kamwa boboy.